nechisa echita koma mukama owaddewo norwana entalo owonyese ndwadde okumya abaana baffe kankusinze nokutende kubanga nsima kibadde ekisa kyo mukama era gabadde manyigo eganyambye nempangula kati ntambula negazanya kubanga nkimanyufako era ntambula negazanya kubanga onjagala kibadde ekisa kyo mukama era gabadde manyigo eganyambye nempangula kati ntambula negazanya kubanga nkimanyufako era ntambula negazanya kubanga onjagala wenzijukira jonzije na wano wentuse mukwano gwange tegabadde manyi gange nedda wadde ensimbi zange naye nebaza gwe mukama tukyusa notujja mufuufu awanyomebwa o yesu netutuula n'abalangira obulamu bwaffe obukyusiza tetwegombanga kati tubiina obaddewo ku lwaffe sebo weebale kibadde ekisa kyo mukama era gabadde manyigo eganyambye nempangula kati ntambula negazanya kubanga nkimanyufako era ntambula negazanya kubanga onjagala kibadde ekisa kyo mukama era gabadde manyigo eganyambye nempangula kati ntambula negazanya kubanga nkimanyufako era ntambula negazanya kubanga onjagala
glory, I give you honor, oh Father, you're so good, you're so good,
you're so good,
Father,
you're so good,
for your faithfulness,
you're so good,
Father,
you're so good,
for your peacefulness,
you're so good.